We jump avec le Kiss 9. Tu connais ça ça son
Kaza buti, nimepiga piga shuti, safari zote zina maana. Nimepiga nyanga tunguli, nimebeba mchanga kabuli, lakini vyote vina maana. Sometime unakufulu Mungu, sometime. Sometime unakufulu Mungu, sometime. Sometime unakufulu Mungu, sometime. Sometime unakufulu Mungu, sometime.
Kama kujituma na jituma sana, maisha yako bado yako nyuma. Ama kujituma na jituma sana, maisha yako bado yako nyuma. Sometime unakufulu Mungu kwe mama, sijui utatoka lini we mama. Sometime unakufulu Mungu kwe mama, sijui utatoka lini.
Unaambiwa kama kawaida kama kawaida.
Mateso, oh mateso, yani shida kwetu. Ah, wanaume tumeumbwa mateso, jamani mateso, yani shida kwetu. Mama pigana, wewe jitume, jamani Mungu atakujalia. Oh, usikate tamaa, mtoto wa kiume, mama endelea, yani kupigana. Wanaume tumeumbwa, yani shida, wewe mama si, yani mama.
Unambiwa kama kuhija kama kaa
Yalaba. Kama kujituma na jituma sana, maisha yako bado yako nyuma. Kama kujituma na jituma sana, maisha yako bado yako nyuma. Sante muna kufulu Mungu we mama, sijui utatoka lini we mama. Sante muna kufulu Mungu we mama,
tu, tu. Unambiwa kama kawaida kama kawaida.
Nimebeba zege, nimeuza mbege, lakini zote zimevuma. Nashinda bila kula, baki navuta sigara. Nabeba zuna zuna na masela kukaba. Sometime unakufulu Mungu, sometime. Sometime unakufulu Mungu, sometime. Sometime unakufulu Mungu, sometime. Sometime unakufulu Mungu, sometime.
Unaambiwa kama kawaida kama kawaida.